Abalewi igice cya 15. Amategeko y'abavubwamo n'ibihumanya mu mubiri. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati: mubwire Abisirayeli muti, umugabo wese uninda abahumanijwe n'uko kuninda. Uko niko kuzaba guhumana kwe gutewe no kuninda kwe, naho aninda cyangwa yarazibye abahumanye. Uburiri bwose uninda yaryamyeho bube buhumanye, n'ikintu cyose yicayeho kibe gihumanye. Kandi umuntu wese ukoze ku buriri bwe amese imyenda ye, yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Uwicaye ku kintu cyose uninda yicayeho amese imyenda ye, yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Ukoze ku buriri bw'uninda amese imyenda ye, yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Ukoze ku mubiri w'uninda amese imyenda ye, yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Kandi uninda nacira amacandwe kudahumanye, uwamese imyenda ye yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Amatandiko yose uninda yicayeho abahumanye. Ukoze ku kintu cyose cyari munsi ye abahumanye ageze nimugoroba. Kandi uzaterura ibyo amese imyenda ye yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Kandi uninda nakora ku muntu adakarabye, uwamese imyenda ye yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Ikintu kibumba gikozweho n'uninda kimenwe, icyabajwe mu giti cyose cyozwe. Kandi uninda niba akize kuninda kwe, abari iminsi 7 yo kwihumanuza amese imyenda ye, yiyuhagire mu mazi atemba abahumanutse. Ku munsi wa 8 azende intungure 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, abijyane imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abihe umutambyi. Uwo mutambyi abitambe kimwe ho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi ho igitambo cyoswa. Nuko amuhongerera imbere y'Uwiteka impongano yo kuninda kwe. Kandi intanga z'umuntu nizimuvamo, yiyuhagira umubiri wose abahumanye ageze nimugoroba. Kandi umwambaro wose cyangwa uruhu rwose kiriho izo ntanga kimeswe, kibe gihumanye kigeze nimugoroba. Kandi umugabo naryamana n'umugore, bombi biyuhagire babe bahumanye bageze nimugoroba. Kandi umukobwa cyangwa umugore naba mu muhango w'abakobwa, amara iminsi 7 azira, umukozeho wese abahumanye ageze nimugoroba. Icyo aryamyeho cyose mu minsi yo kuzira kwe kibe gihumanye, n'icyo yicayeho cyose kibe gihumanye. Ukoze ku buriri bwe wese amese imyenda ye, yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Kandi ukoze ku kintu cyose yicayeho amese imyenda ye, yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Kandi ukoze ku kintu kiri ku buriri bwe cyangwa ku cyo yicayeho cyose, abahumanye ageze nimugoroba. Kandi nihagira umugabo uryamana nawe, igihumanya cye kikamujyaho, amara iminsi 7 ahumanye, uburiri bwose uwo mugabo aryamyeho bube buhumanye. Umukobwa cyangwa umugore namara iminsi myinshi aba mu muhango w'abakobwa mu gihe kitari cyo cyangwa nakirenza, iminsi yose azamara akivubwamo n'igihumanya, amere nk'uko ajya amera mu minsi yo kuzira kwe abahumanye. Uburiri bwose aryamyeho mu minsi yose avubwamo n'igihumanya, bumubere nk'uburiri aryamyeho mu minsi yo kuzira kwe, n'ikintu cyose yicayeho kibe gihumanye nk'igihumanywa n'uko kuzira kwe. Ukoze kuri ibyo wese abahumanye amese imyenda ye, yiyuhagire abagihumanya ageze nimugoroba. Niba kizi cyamuvagamo abari iminsi 7, maze abone guhumanuka. Ku munsi wa 8 yende intungure 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uwo mutambyi atambe kimwe ho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi agitambe ho igitambo cyoswa. Nuko amuhongererere imbere y'Uwiteka impongano yo kuvubwamo kwe n'igihumanye. Nuko mujye mutandukanya Abisirayeli no guhumana kwabo, kugira ngo baticishwa no guhumana kwabo, mbahora kwanduza ubuturo bwanjye buri hagati muri bo. Ayo niyo mategeko y'umugabo ninda n'ayuvubwamo n'intanga ze bikamuhumanya, n'ay'umukobwa cyangwa umugore uri mu muhango w'abakobwa n'ayuvubwamo n'ibihumanya wese, naho yaba umugabo cyangwa umugore, n'ay'umugabo uryamanye n'umugore uhumanye.